Hey, you're welcome to the Real Radio podcast. And of course, this is the only podcast right now in Kenya. And already took on episodes kama 14, 15. Spotify, alafu YouTube kuna 13. So today, nadai ni go through your feedback, especially the questions nilikuwa asked more about the podcast, about myself, pia, as your presenter. Now, that is it that I should be telling you right now. Na tuanze na swali ya kwanza. Kuna msi aliuliza ati my English name or first name. English name sio. So by then naitwa Enoch, the only man mwenye alitembeanga na Mungu bila kudedi na wakaisha heaven. Alafu ilikuwa pia na Elijah. So pia na Elijah ni brother yangu, by the way. I have a brother called Elijah. So, kuna mse pia kauliza, how many podcasts have I recorded so far? They are over 50, but zenye tumepost ni kama 15 hivi, unaweza zipata Spotify, ama and other leading online platforms, kama Apple Podcasts pia. So, kuna mse ya kauliza pia, ati process ya podcasting huko aje, hiyo sa una record nini issue ina process. So lazima uangalie nini guest anakuja next, umwala tumwambie umbrief what you'll be talking about, akwe ready, akikuja you are good to go, otherwise haina formula. Alafu swali lingine pia, kuna mtu aliuliza who is my favorite podcaster, entertainer ama show host mwenye na admire from doing this nini. Definitely lazima ikuwe Trevor Noah na Nick Cannon juu ya show zao. Pia Kenya, like wanafanya shit kama ya Dr. Kingori ya Kenya. So those are the guys na look up to, of course. Because pia ni comedians, stand-up comedians by the way. Na pia mine zadai kunini kufanya hiyo stand-up comedy. Nimeenda audition za stand-up comedy mingi sana. So pia, kuna pia mtu aliuliza, am I a music or movies guy? Mimi, sipendi kuwa watchman by the way. So mimi na ma-movie, ma-series, nini. Siko kwa hizo story. But music, ndio maana niko na hizi earphones. But ataka sisikizi saizi, though. Nasikizanga, nini, napendanga kusikiza ngoma sana by the way. Pia nini, nimo watch series kama ngapi hivi? 1, 2, I think azita pita 3 na ya mwisho siku watch juu nilikuwa napenda coach by the way. Niliwatch jia nini jia Novi Brown, my all time favorite crush. Alafu mse mwingine akauliza ati when am I bringing the co-host ama ni muintroduce by the way. So hii story ya co-host by the way, nimeiangalia for long na obviously tuna nataka ikuwe dem. Na already this month ama next week tuta introduce the co-host. Atakuwa dem by then na ni mrembo. So mafisi wote, you are all welcome. So, na swali gani ingine waliuliza, acha niangalia hapo. Do I drink or smoke? Do I drink or smoke? None, I don't drink nor smoke. Mbona direct unacheka bana nikisema I don't smoke. labda nakabana boy. I don't drink nor smoke by the way. Church or prayer? Sasa, hii story ya church or prayer. Tuiwekiaje. Church nendanga on special occasions given that I am a Christian. Plus pia nini prayer. Prayer sayo ni daily basis. Yo wezi enda kungoja kufanya church. So lazima, you do that every day and that is it. Single or dating sio. Will you take back your ex? Mi sijui bana. Mimi hapo sijui. Will you take back your ex? Sijui, but all I know is that nilikuwa na favorite ex by the way. Alafu, with the time unajua kuchange environment, una change, una grow, unaanza kuangalia vitu in a different perspective. Maybe una meet new people, like so you get better quality in short. That is it you need to know by there about me, about your presenter. Ama na, nini ingine? Haya, kuna hii swali hapa ati sasa ulianzaje kuitwa Onyato? By the way, ilikuanga nini nickname? Unajua nikiwa high school, Kanga high school, Migori. Sasa huko ndio niliendanga, nilienda kama naitwa Juraima. Mimi sijakuwa nikiitwa Onyato, nilianza kuitwa Onyato hapo form 1 2. After hapo nikadhani itaishia form 2 kwanza, juu unajua huko ndio mmechangamka changamka up to today. Nika accept tu sasa I'm presenter Onyato ama host Onyato by the way. Alafu kuna mtu anauliza ati about family, aliuliza about family. Yeah, mimi ni family man bana, lazima nipigie watu wote simu wenye tunajuana, tupigane, tucommunicate mabeshe zangu wote hadi ni few. Nafaa kuna beshe yangu anafaa kuje hapo around 3. So like yeah, that hizo ndio maswali muliuliza by the way. Sana sana ibuni one kama kuna zingine. Sikusema ya single dating. Mimi sahi kwanza ni kazi kwanza bana. I am below 25 with nothing. So I have to find something fast. Alafu sasa nianze kuwasikizia niaje. Pia so you guys find this podcast in all online platforms by the way. Kwanza tunasikiza the leading platform ni Spotify, kuna YouTube, alafu tuko na gani? Apple Podcasts, kuna Anchor FM. Anchor FM